Action de cari lo si vamos chidongo. Pepa mani na yeta vamos chidongo. Tu ya sina paka kuhuli rabubi.
Ile ni kweli.
Kuhuli rabubi. Yena sina paka kuhuli rabubi. O muziki kuhuli rabubi. Tu chikube paka kuhuli rabubi.
Ojo.
Kuhuli rabubi. Yena sina paka kuhuli rabubi. O muziki kuhuli rabubi. Tu chikube paka kuhuli rabubi.
Ojo.
Kuhuli rabubi. Never done a pocket, you don't go
sit in for a move.
If you're not a copy of the beach, you don't go. My bikini child, them little Akutu, Yana, to when you get Pakaku, Lila Bubi. But I cook up in a now with Tinus and Woti. That dance, I told you, I'm going to say to La, to Chukube Pakakesho. Ataman, you could see Nakota Jenny. Come with Akuanga, yes, I'm with Chidongo. And you may run your come with them on the Congo. When I'm full of them with them women, you may go. It is a bulla, to Lila Bubi. Wako chini kari wange dolowa Abadero nilikati bafu seba vili Kena sinani Agenze no muswahili yeah.
Ile ni kwali pizza mani mine wapa tu Muziki nikapiga tu wanakimbia tu Siki ya ngoma kwe tena mine wapa tu DJ ongeza babu kwali tu ni wape tu Na ito feva mani kwali muyugana tu Kistaki kaza rao tunani ya ngoma tu Yeah, sikia ile ni kwali Kamata, kamata
Kuhuli rabubi Kena sina paka kuhuli rabubi O muziki kuhuli rabubi Tu chikube paka kuhuli rabubi
Ojo
Kuhuli rabubi Nena sina paka kuhuli rabubi O muziki kuhuli rabubi Tu chikube paka kuhuli rabubi
Mundu sani jikube
Kuhuli rabubi
Muzaya tufuga kuhuli rabubi O wapo wunchi butu uli sabubi Na yetu kumye paka kuhuli rabubi O
muziki mbakube
kuhuli rabubi
Sina bulu nchorio muhuli sabubi Paka kujana choba ulile bubi Onyiri lanyo ekso muhuli sabubi Mama dike sabula tuulile bubi
Ile ni kweli
Kamata, kamata
Kejana chikwate
Kamata, kamata
Ochibuse vibuso
Kamata, kamata
Chikubuli rebulaya
Kamata, kamata
Chiganya na kusilika
Kamata, kamata
Chichibanga chijasi
Kamata, kamata
Chikubuli rebitupu
Kamata, kamata
Chiganya na kusilika
Kamata, kamata
Kuhuli rabubi Yena sina paka kuhuli rabubi
Ay
O muziki kuhuli rabubi Tuchikube paka kuhuli rabubi
Ojo
Kuhuli rabubi Yena sina paka kuhuli rabubi O muziki kuhuli rabubi
Ay
Tuchikube paka kuhuli rabubi Kuhuli rabubi